natimsafi.com.
It ain't over to silver, baby.
It's the kids, baby.
Ayo, when you eat game, then that comma, general, rama, bayo. If you dance, so my, so my, yo. Send your ring, you squeeze him, genie, kill a demon, I'm a cave. What's up, my brother? What's up, my sister? Na umziki bana, isha kofita, na doza squeeze bana, zina tabirika, uno lewa mchana, usiku na chika. Okay, watoto fumbilo, nataka do. Chungo sileru, talala fo. Toto peleke kibla kushototo. Chode lindole mifaso latido. Which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way. Okay, which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way.
Kutesa kwa zamzam, sikauta, achani mpeo tamtam. Kimoko, akanyomba kukamkam. Kalivo switi, yani kako yamyam.
Hey, what's up my brother? What's up my sister? Na umziki bana, isha kofita. Na ndonza squeeze bana, zina tabirika. Unolewa mchana, usiku na chika. Okay, watoto fumbilo, nataka do. Chungu sileru, talala fo. Toto peleke kibla kushototo. Chode lidole mifaso latido. Which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way. Okay, which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way.
I'm going home right now.